Ibi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Mwaka w'1994 ushyira w'1995 umwana w'umuhungu wari warahungiye muri Zaire yabonye abandi mu muryango we bataha basubira mu Rwanda yanga kugaruka akeka ko nyina atakiriho yakekaga ko yapfuye kubera amakuru yumvaga ku bivugwa mu Rwanda niko guhitamo kuguma mu buhungiro mushiki we yaje kumuhumuriza amubwira ko umuryango we warukutse kandi amusaba gutaha wiragiye Janine yatuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndoba akagari ka Gasanze umudugudu w'Uruhetse.
Inzanya muri iki kiganiro agasaro kaburaga nanejejwe no kumva ukuntu abuze imiryango yaburanye abonana ngira amatsiko rero ya musaza wanjye nabuze na 94 umusaza wanjye yitwaga Ntakirutimana Mutaganda Jackson. Rero iyo numvise uri guhuza imiryango yaburanye numva nanjye nizeye ko nazabona musaza wanjye kwa yangwaga mu ntege.
Mwaburaniye he?
Intambara yatangiye urumva iwacu ni mu cyahoze ari komine Mukingi. Akarere ka Ruhango cyahoze ari komine Mukingi ari perefegitura Gitarama nyine nyuma byarahindutse. Nuko intambara rero yabaye yaravuye muri komine Mukingi naramujyanye muri komine Murama kubera ko mu miryango iwacu ntago byari bimeze neza. Mama wanjye arambwira ati mufate umujyane kwa marume nyirarume yari atuye aho bita mu nkomero. Ajyana n'umuryango mu minsi namujyanye aho mu nkomero ahahoze ari komine Murama intambara yasaga n'inugwanugwa. Urebye mama aba yanamwohereje ari ukubera ubwoba bwo kuvuga ko iwacu aho tuvuka ntabwo batwiyumvagamo kuko batwitaga inyoko ntusi. Kandi uwo musaza wanjye yasaga na ba marume bambona ari mu bwo buryo namujyanyemo ngo nuko bari bambwiye ngo agende ngo anywe amata kubera ko yari amaze igihe arwaye. Intambara rero yahisizamo barahunga mu guhunga barahunze wari umuryango munini baragenda baba Kongo. Igihe kigeze muri 1998 bishyira 99 imiryango iyo bari kumwiragaka we rero arabacika ati ntabwo nasubira i Rwanda mama atakiri aragenda. Amakuru aza kuguha ko yinjiye igisirikare ariko tubura nyine kuba tubihagazeho kuba amakuru naherukaga kumva ye nayo muri 2010 ariko ntanahagazeho bambwira ko yashatse afite n'abana babiri rero ntabyo mpagazeho.
Muri 1998 yari mu gihe gisirikare
ntabwo nsobanukirwa igisirikare bagamisha aricyo ntabwo mbizi pe.
Abantu bakubwiye ko yagiye mu gisirikare ntabwo wabajutije igisirikare agiyemo ni ikihe?
Oya ariko hari umuryango umwe nyine baherukana muri icyo gihe 2010 bandangiye ko batuye igikondo numva nazajya kubabaza neza ikigwe cyari aho igisirikare yari ari marge.
None se mukanya bambwiye yuko wamuvanye i Mukingi ukamujyana i Murama kubera yuko mwebwe i Mukingi wabafataga nk'aho muri Abatutsi ari kumujyana kwa nyirarume kubera ko yasaga nabo bo bari Abahutu tubivuge gutyo ni mbere ya 1994 amoko yabagaho. Reka tujye muri icyo gihe tubivuge gutyo niko byarimeze. Ndashaka kumbwira yuko Ntakirutimana Mutaganda Jackson musaza wawe mbere ya 1994 yari Umututsi.
Yari Umuhutu ariko mama ari Umututsi tukitwa rero inyoko ntusi wacu kwa data.
Wambwiye yuko yanze kugaruka mu Rwanda nyina atakiriho. Mama wawe ntakiriho koko?
Mama we aracyariho ariko bitewe n'uko bagiye bahunga areba ukuntu bimeze we yatekereje ko mama yaba atakiriho atazaza rero mama sari we niko yabacitse nyina babo.
Ukabutekereza ko impamvu atagarutse mu Rwanda nuko akeka ko nyina atakiriho nyamara nyina
ate mama warahari kwa mukakara ngo Helena yewe twese turiho yarafite mushiki wa mukurikiraga witwa Uwera Dorota n'ubu rwose arahari ngo yakundaga no kumuvuga cyane iyo muhamba aho bari numva rero yamenya ko turiho tukabonana twarakundana
mwarakundanaga ni byiza hari andi makuru wabonye akubwira yuko ashobora kuba yararunguye ndetse yaranabyaye akarere atuyemo abaguhaye ayo makuru barakakubwiye
akarere ntabwo nkazi kubera ko icyo gihe umwe mu buzukuru bo kwa ba sogokuru aho kwa ba nyirarume wa mama na urumva nabo muri uwo muryango ngo hagiye habaye intambara nyinshi iyo konga abantu bagatandukana ariko umwana umwe umwuzukuru wo muri uwo muryango na nyina bari barasigaye atubwira ko icyo gihe ngo ariwe washoboraga kubafasha mu buzima bari barimo ngo yoherezaga abasirikare bakajya babaha ibyo kurya gusa nyine ubwo ntabwo nashoboye kumenya ari kiriya gisirikare
ariko nyibutsa muri 1994 Jackson Ntaganda Ntakirutimana yari afite imyaka ingahe
yari afite 11 kubera ko jye nari mfite 13 twarafutse
urumva rero kuri iyo myaka kuvuga ko yinjiye igisirikare muri 1998 ni hahandi yari agifite imyaka 15 ni ukuvuga ko nta gisirikare cyemewe ku isi cyakwemera umwana w'imyaka 15 ngo abe umusirikare kereka ibyo ngibyo by'inyeshyamba birumvikana niba amakuru yavugwa uheruka kubwira ko yarongoye atuye ubwo nabwo ndahamya yuko
nayo ngayo numvise 2010
ariko se kugira ngo wumve amakuru ya musaza wawe umushaka ukayamarana imyaka 11 abantu bayafite batuye igikondo ntujye igikondo ngo ubaze uti amakuru mufite nayahe mu Rwanda ntabwo mugenda ntabwo musurana bigenda gute
oye ntago mbazi urumva ntago mbazi nabakazana biyo kwa basogukuru na ntago banzi icyakora nyine ubwo n'uwo mwuzukuru twabonanaga abo mu muryango w'iyo kwa ba mama bakiriho ngo nibo numva nagenda nubwo bo batanze ariko nkagenda nkababaza neza koko iki sirikare nyirizina yari arimo ubundi ntago tuziranye
ni ikintu cyiza wakora kugira ngo n'imiryango mumenyane kandi muterane inkunga mufashanye ndagushimye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga niba musaza wawe Jackson Mutaganda ntakibitse imana akumva muri kano kanya niba koko ari muri ubwo burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo aho ijwi rya Amerika yumvikanira muri kino kiganiro Agasaro ka Buraga turi ku murongo wa 93 n'ibice bitatu kuri FM arakumva rero ngaho mubwire niki wumva ushaka kumubwira niba kumva
urumva rwose mbashije kumubona kwanje kumenya ko hari amazina bajyaga bamuhimba iyo kongo ngo bamwitaga midumidumi ngo kubera ko yageze yarwara amasunono cyane tugira amatsiko rero kandi dufite amatsiko n'urukumbuzi rwinshi rwo kuba twakongera kubonana twari umuryango udafite umuryango utwitayeho tukumva twarahuzaga nk'abana byakongera kutunezeza tumubonye
ubiragiye Janine ndagushimiye kwa waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
yego murakoze
Shaka Agasaro ka Buraga kabona maze rero Shaka Agasaro ka Buraga kabona Winchi kimeje shaka gasaro ka wehuza kabona shaka gasaro ka wehuza
mu mwaka w'igihumbi 1996 Iruberije muri Uvira ni mu cyahoze cyitwa Zaire umwana w'umuhungu witwa Masengesho Jean Damascene yatandukanye n'ababyeyi be papa we Itangishaka Samuel aramushaka ari mu karere ka Bugesera umurenge wa Gashora akagari ka Biryogo umudugudu wa Gihanama
umwana n'uwanjye twaburaniye muri Kongo muri karere ka Uvira
yego
ahantu mu Runingo hanyuma mu Runingo baburaniye ku bw'intambara yari hano
uwo mwana yitwa nde
yitwa Masengesho Jean Damascene
yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 13
kugira ngo mutandukane byagenze gute
hari hari amasasu menshi none ko turatandukana turaburana ku cyo giye kugeza ni umuntu
hanyuma se wowe wahunze ugana he wahunze ukomeza hirya mu mashyamba wagarutse mu Rwanda ndashaka kumva ukuntu umwana mwatandukanye nyirizina
batandukanye rubirizi none hoje wewe wakomeza gi Bukavu igeze Bukavu ngo yabonanye na banyirarume barakomeza baragenda asigara muri Kuruwa Rushe ahantu bita Bunia rero ntabwo tugifite kubona kugeza n'ubu muti ntabwo twongeye kubona
ninde wabahaye amakuru yuko yari Bunia muri Kuruwa Rushe
nahawe na nyirarume
uwo nyirarume arahungaho mu Rwanda cyangwa se yari muri Congo
ari mu Rwanda n'uwitwa Mugema Ngango Joseph
yakubwiye ko umwana ari we wamusize Ibunia yakubwiye ko umwana yafashwe na Croix Rouge kubera ko yari yabuze umwitaho kubera ko yari akiri muto yageze muri icyo kigo cya Croix Rouge gute nkuko yabikubwiye
umwana yari amaze kunanirwa arwaye atabasha kugenda noneho asigarayo bamusigayo ubwo ngubwo bamaze kugera hano mu Rwanda nandikiye Seyiteri kugira ngo ndebe ko namubona urufunzo namubona ndetse bigeze kujyana Kabgayi turagenda tuhageze sinamusanga ubwo narongeye nandikira Seyiteri hanyuma ubwo ngubwo nta gisubizo nigeze mbona kuko icyo gihe kugeza uyu munsi
muzehe itanga ishaka kuki wanyuraga kuri Seyiteri kandi nyirarume yakubwiye ko yamusize muri Croix Rouge
icyo gihe kugeza icyenda n'icyenda twakomeje gushakisha nandikira Seyiteri kugira ngo ndebe ko namubona sinamubona ubwo ngezeho nyine ncika intege sinakomeje kubikurikira
ariko nari nkubajije kubera iki utashakishirije no muri Croix Rouge kubera ko nyirarume yakubwiye yuko ariho yasigaye Ibunia
kubera ko hari imodoka zishakisha amakuru ubwo rero nahise baduhaye impapuro kugira ngo twandike dushakisha ubu icyo gihe nanditse sinabonye igisubizo ubwo nahise ncika intege kugeza aho numviye agataro ka Burarwa noneho nanjye nshakisha uburyo nabashakisha kugira ngo mumfashe
nta wundi muntu w'umunyarwanda wamenye wari muri icyo kigo cy'Ibunia cya Croix Rouge waba warahanyuze ndetse akaba ashobora kuba yarabonye umwana wawe
nta wundi kuko icyo gihe nabo bahise batatana bamaze gutatana nabo bahise baza ubwo rero baza bamusizeyo ntabwo nabo bongeye kumubona
kuva muri 1999 kugeza ubu nta yandi makuru wongeye kumenya
nta yandi makuru nongeye kumenya kuko n'icyo gihe basigaye tutabwayi tugenda na bisi batujyana ikabwayi ngo turebe ko hari abacu barimo kuko hari abo bagiye batoragurayo barabazana ubwo ngubwo batwohereza ikabwayi tugezeyo turashakisha ntabwo nigeze nongera kumenya amakuru ye kugeza n'uyu munsi
mbere ya 1994 mwari mutuye aho ngaho i Gashora
ari dutuye hano i Gashora ahantu mu Gihanama mu murenge wa Gashora cyari komini Gashora ariko ubu n'ubundi hasigaye ari umurenge wa Gashora
hari abana benshi babuze bakomokaga aho ngaho mu Bugesera twagiye dushobora kubona nyirarume w'umuhungu wawe agarutse mu Rwanda ubwo hari muri 1999
nyirarume arahari n'ubu ngubu arahari n'abo bari kumwe bose barahari
wowe wari ufite abana bangahe icyo gihe
n'umwe
wari ufite umwana umwe kugira
ngo mbashimire rwose muzabikurikirane kandi Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose ndabashima cyane
urakoze cyane ariko nagira ngo nkubaze ku mubyeyi wari ufite umwana umwe ukamubura gutyo ukamenya amakuru ko hari ahantu ari ariko ntushobore kuhagera ugashakisha ubu imyaka igiye kuba hasi 25 nta gakuru ufite ku muhungu wawe ndasaba cyane kugira ngo akiriho mubyeyi niba akumva muri kano kanya nicyumva ushaka kumubwira
namubwira ngo Imana ikomeze ibafashe muzamungezeho amahoro kandi nanjye nabashimira nk'uko Imana yaba yarabigiyemo akaba akiriho rwose wamubwira uti imiryango yawe irahari uti urete mama wawe niwe yabuze kugeza isaha nawe ntabwo aramubona ntabwo azi irengero rye ariko abandi barahari uti Imana igufashije uti wabageraho amahoro uti kandi barakwishimiye cyane
mama we yitwaga nde
Mukaruzima Yanwari.
Mukaruzima Yanwari yawe yaburiye he?
Nawe yaburiye yo ubukeje nawe ntabwo twongeye kubona.
Mbese wari ufite umugore n'umwana urababura uratahana n'ubu ntago urababona?
Ntabwo ndababona ahubwo nanjye naje meze nabi ndwanye noneho mvura buri mbaraga zakomeza kwirukanka ngo mbatakishe.
Ariko se mbwira, iyo umuntu ashakuwe yaramubuza amaherere abahwate, ubungubu wowe iyo ugiye kuryama urasenga ukasinzira ukibwira ko uzababona bukeye, ibi bihe ubibahute ko ari n'igihe gikomeye ku Rwanda no kuba uvuga uti abanjye nari mfite nagenderagaho bose narababuze, ubahute ushobora kwiyubaka ute kugira ngo ushobore gukomeza kubaho?
Nagize agahinda kenshi n'umubabaro mwinshi no kuba ari genjama ugacya ntasinziriye kubera ibibazo byinshi mba ndimo, ariko aho numviye nyine ikiganiro rwose mwakoze Imana ikaba yarabavugiyemo, icyo gihe nanjye nashakishije uburyo bwose nabone nimero yawe kugira ngo mbone nifashisha Eric Bagiruwubusa w'umubyeyi udukunda, ubwo nanjye nahise ngushakisha kugira ngo tubonane tuvugane. Rero Imana ikomeze ikube hafi kugira ngo nawe ningira amahirwe uzamumbonera.
Urakoze cyane itanga ishaka Samuel, ndagushimiye ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga utwizeye, kandi ndagukomeza imyaka 25 itandukanye n'abawe ni myinshi, umuhungu wawe na nyina. Ngaho rero komeza utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Namwe Imana ibabe hafi, kandi igiro cy'Imana igihe cyose uzagera mu bwami bw'ijuru amahoro.
Urakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa Murisanga. Muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu mwaka wa 2009. Umubyeyi yatandukanye n'umwana we w'umukobwa ufite imyaka 11 witwa Twayigize Vestine. Umubyeyi yari yaragiye gushaka umwana we amusiga kwa nyirarume mu gihe papa we Nkurunziza Edouard wari umusirikare yari mu nshingano ze. Yamaze gusezererwa dukurikije amakuru yatugezeho arangije imyaka yagombaga kumara mu gisirikare, yagiye gutwara umwana we amujyana iwabo mu Bugesera. Nyina w'umwana Alice Gashirabake arifuza kumenya amakuru ye. Atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Kigoma, akagari ka Gishihe, umudugudu wa Gihanda.
Cyane cyane
niki kigushimishije?
Nuko mpamagaye.
Nibyo, wari umaze igihe kirekire utegereje?
Nari maze igihe kirekire ntegereje.
None washakiraga iki mubyeyi?
Rero njya numva abandi bantu baca ngo ku ijwi rya Amerika mu Gasaro Kaburaga. Ubwo rero hari umufata nariganirije ampuza n'undi muntu ngo mukorana ngo witwa Eric Bagiruwubusa. Naraje ndamuhamagara nkimara kubona nimero ye, musaba ko azaduhuza. Uyu munsi nanjye ndamwibutsa kuko igihe namuhamagaye cyashize ndumva yenda hari abafite akazi kenshi ntabwo yabikoze.
None mbwira rero, washakiraga amahoro?
Nshakiraga amahoro, njya numva mwahise abantu nyine bakarangiza bakakubwira ukabahamagara mukagirana ikiganiro, nanjye ari umwana nashakaga kurangiza.
Uwo mwana urangisha yitwa nde? Byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Umwana ndangisha yitwa Twayigize Vestine.
Mwaburaniye he?
Mwaburaniye mu Rwanda, nta handi hantu twari twaragiye.
Mu Rwanda ruhe hehe?
Aho mu karere ka Huye nyine, muri uwo murenge nakubwiye wa Kigoma.
Mwaburanye ryari?
Ubundi yavutse 1998. Mubura muri 1990, muri 2010. Itariki ntabwo nibuka.
Wabuze umwana ufite imyaka 11? None se wamubuze ute? Wamuburiye mu Rwanda umuntu ahaburira umwana ate?
Kwa mubyara nyine waje aramutwara.
Nimba umwana yarasanze se ikibazo cyawe ni ikihe?
umusanga yaje aramutwara aratubwira ngo azamugereza aze kudusura numva muri 2009 2024 kuva icyo gihe kugeza uyu munsi nta makuru ye nta no kumenya ngo ese bari hahandi mu Bugesera yavuze bakiye kuba tangiza nguko
ise yitwa nde
inkuru nziza Edward
mwarabanaga aho ngaho ku Gikongoro
nabo twabanye ku Gikongoro
mwabanaga hehe mwa kugira ngo uwo mwana avuke mwahuriye he
twabanjije nari naragiye nyine mu buryo bwo gukorera amafaranga ndi umwana tubana aho bita Igabiro
yego
yari umusirikare Igabiro mu kigo cya gisirikare
wabaye mu kigo cya gisirikare
Igabiro
agufata nk'aho uri umugore we
oya twabanjije kubana nyine nawe afite ahandi ha undi muntu yarindaga afite defu wabo yarindaga turaza kuhimuka tujyana icyangugu igihundwe nk'uwo mwana yavuye noneho rero ngaruka iwacu imitehoze ariko nyine naraba tera ubwo ikigoma twaje kujyayo nyuma
ariko se uyu papa wa Vestina Nkurunziza Edward papa wa Vestina wambwiye ko yitwa Nkurunziza Edward yambwira ko yari umusirikare yari afite irihe peti
yari ntaryo
muvuye igihundwe yaravuye mu gisirikare cyangwa bamusezereye niki cyatumye aza gufata uwo mwana akakubwira ko mujyanye mu Bugesera
amajije kuza kumutwara yambwiye nyine ko ari umubyeyi yabaye umubyemobi nange yasinishije kuza gutwara umwana wanjye urumva umwana nyine twaganaga ikigoma ahandi nari naragiye gushaka ariko inshuro nyinshi akaba iwacu Isingi mu murenge wa Singi akabana na papa wanjye
birumvikana ko niba papa we yaraje kumushaka yaravuze ati umwana wanjye ntafite umwitaho nyina agiye gushaka undi mugabo arita ku bandi bana reka nanjye njye gufata umwana wanjye mwiteho icyo gikorwa watakiriye ute akubwiye yuko yifuza gufata umwana we kugira ngo amwiteho ko nawe utari ubishoboye kubera ko wari mu rundi rugo
aje kumutwara yaje nyine iwacu Isingi n'ubundi aho yaje atasanga yongeye kuzagaruka asanga nyine nanjye nagiye ahandi ubwo ngubwo nyine bohereza akana kari gasaza kanjye ngo kaze kumbwira muzane iwacu Isingi akana ndakabwira ntigende ubabwire ngo umwana afite ahantu ubu ari kuba abarizwa ejo muzajya mu gitondo muze kumutwara nyir'urugo ahari ubwo barabyubahirije nyine umwana yaratashye nawe barabyubahiriza baza mu gitondo badusanga mu rugo tugirana ikiganiro
yego
arambwira ati umwana nzajya mwohereza aze kubasura kuva icyo gihe 2009 kugeza ubu ntabwo yaje nta telefoni nagiraga nta n'undi muntu wari ufite telefoni ngo aradusigira nimero ngo tujye tubaza ngo ese amakuru byifashe gute ubwo ngubwo nyine bigenda uko birangira uko nanjye sigaraho gikiza kugira nk'umubyeyi nanjye numva ndishoboye avuga ntariko se umwana wanjye niwe wari imfura yanjye ko yagiye akaba yaraheze akaba nta n'amakuru nzi niba dufite umwana wanjye abaho ese umwana wanjye ntabaho nyine biranyibira nkajya mbiganiriza n'abandi babyeyi akaba n'abambaza nyine babasemate ese wa mwana yaragiye burundu yaraheze na n'isaha nta makuru ye uzi
none se ni inde wakubwiye yuko bagiye mu Bugesera wari uzi neza yuko umugabo mwamubyaranye ariwe Edward Nkurunziza wambwiye ko ngo basigaye ari umudemobe ntakiri umusirikare
aza kumutwara
waruzi kwa te mu Bugesera
ari umudemobe ubu ntabwo ndi kintu yaba akora kuko nta makuru yabo nzi ariko icyo gihe ahantu nibuka ni uko yatubwiye ko ari umukuru w'umudugudu ari Bugesera ngo bita muri Mayange
umwana wawe Vestine twayigize agenda yarafite imyaka 11 n'ukuvuga ko yarafite ukunta kubona akuzi kuri nyina agukunda ntabwo ari gitamba mbuga yarazi ko afite nyirakuru azi ko afite sekuru umugabo wawe wari warashatse uwo mwana kuki atamufashe ngo amushyire mu bandi amufate nk'abandi bana kubera iki icyo gikorwa atagikoze
birebera kugaga umwana ngafite iwabo ntiyamwakiraga nyine nk'abandi bana
urumva ko ari ikibazo mu bikureba wowe umwana yari afite se kandi ntabwo sigeze amwihakana ntigeze avuga ko atari uwe ahubwo yaje gushaka uko ameze ashaka kumuha imibereho myiza aramutwara ajya kumurera kandi mubyumvikanaho uwo dukeneye ni Nkurunziza Edward kugira ngo tumusabe yuko yazatubwira tukabahuza kugira ngo usuhuze umukobwa wawe umaze imyaka 15 mutandukanye ariko uzanashimire uwo mubyeyi ise Edward Nkurunziza wifuje kurera umwana yabyaye atamutereranye atamuretse ngo arindwe n'abandi
yarazwi ku kazina bajyaga bamuhimba abandi bana kitwa Sandrine
Sandrine kari akabyinirizo
yagakuye kwa muganga aho twabaga mu bitaro yakiswe n'abaganga bari nyine twabanaga ku bitaro birangira akazina nyine gakuze kaba kabyiniriro no mu rugo n'abandi bana bari bazi ko yitwa Sandrine ariko undi twaga twagize Vestine
ndizera yuko aziyumva akimenya
genda nk'iyo abantu twari duturanye yaba yibuka yakwiyumva akumva ko hari abandi bantu twari duturanye bitoma andi mazina gutya na gutya akaba yaba yenda akibibuka akaba yatekereza ati neko duturanye n'abantu bitwa gutya na gutya twari dutuye ahantu aha n'aha yenda nawe akiyumva ko ari we uri gusakisha
none ahubwo mbwira amazina abiri gusa kubera ko minota yagiye sekuru yitwaga nde
sekuru ari we papa wanjye
yego
yitwaga ntawe irambirwa Benwa
naho mama wawe ari we nyirakuru
mama wanjye yapfuye kera ntawe yavutse bavutse atabaho
none se mbwira nk'abantu babiri bandi mwari muturanye yibuka abana
ariko mu rugo undi mu mama wabagamo yitwaga Mukangenzi Violeta tugaturana na data wacu witwa Kanani Simeho no kwa Felicitine
abo ngabo zabumva yimenye ndagushimiye cyane Alice Gashira bati kwa waje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe murakoze ni ukuri kuba mwitanze mukamamagara Imana ibafashe ijye ibafasha muri uyu murimo
urakoze cyane abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'Amerika
kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara ya 7:20 tugira ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ijwi rya Amerika mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu burengerazuba bw'u Rwanda muratwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu iki ni kiganiro agasaro ka Buraga umwihariko wa Murisanga mu mwaka w'1998 i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali umukobwa wahakoraga imirimo yo mu rugo yasamye inda amenye ko atwite arasezera arataha umwana yaravutse arakura ubu afite imyaka 26 ariko ntazi aho papa we aherereye Diane itangishatse yaje mu kiganiro amushaka tuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kabagari akagari ka Remera umudugudu wa Ruhare
nje mu kiganiro gushaka papa wanje mama yambwiye ko yakoraga akazi ko mu rugo Nyamirambo hanyuma akaza guhura n'umusore akamukerinda wejeje nago ngo bongeye kubonana
yakubwiye se n'izina rye
yambwiye ko yitwa Mbaraga Azariya
Mbaraga Azariya yakubwiye aho yakomokaga
iwabo yambwiye ko hari cyangwa
hanyuma uwo Mbaraga nawe yakoraga akazi ko mu rugo
nawe yakoraga akazi ko mu rugo
nawe yakoraga Nyamirambo
yego
byabaye ibintu byo guhura gusa mutera inda arigendera cyangwa se bari barabaye n'amacuti
mama yambwiye ko nyine kubera igipangu bakoragaho cyari kegeranye n'icyo muhungu yakoragaho baje kuba inshuti nyine bayuko biba ngombwa yuko bazamana amutenda nyuma yo guteranya inda mama yamenye ko ajyasamye ahita ataha ajya mu cyaro iwabo kuva icyo gihe ntabwo yongeye kumenya amakuru yiwe
Mama wawe akomoka mu kahe karere k'u Rwanda
akomoka mu karere ka Ruhango n'ubundi
akomoka mu karere ka Ruhango amaze kwibaruka umaze kuvuka ntabwo yasubiye i Kigali ngo arebe niba Mbaraga agikora aho ngaho i Nyamirambo amubwire ko yabyaye
ntabwo ngo yasubiyeyo
uko wagiye ukura ni wowe wamubajije aho papa wawe ari cyangwa se mama wawe wafashe ya mbere akubwira amakuru ya papa wawe
nyine narize nkajya niga najya gukorera ibizami bambaza ababyeyi nkababura bikangombwa ko nandikisha aho marume maze gukura ngiye gushaka umugabo nyine nibwo namubajije se ko maze gukura wambwije ukuri amazina ya papa wanjye nyine abimbwira gutyo
ni ukuvuga ko ujya gushyingirwa bashyizeho izina rya nyokorume cyangwa se bashyizeho izina rya so
ntabwo nashyingiwe nagiye bisanzwe
ariko se mu gitabo cy'indangamimerere cy'u Rwanda haracyanditsemo nyokorome cyangwa se washyirishijemo papa wawe
narabimwise nsanga handitsemo amazina ya papa wanjye
wagiye kubisanganisha amazina ya papa wawe
yego
nuvuga yuko mama wawe yabikoze atabikubwiye
yabikoze atabimwe nabimaze
wari ufite imyaka ingahe igihe mama wawe yakubwiye yuko ufite papa wawe witwa Mbaraga Azariya
nari mfite imyaka 23
wategereje imyaka 23 utazi papa wawe
yego
ku mwana w'umukobwa nzi icyo umupapa bivuga ariko nyibwirira ngo turimo tuganira gukura udafite papa wawe wabibaye mute wowe ntabwo wabyibazaga ngo uvuge uti papa wanjye ninde
narabyibazaga noneho najya nibaza mama akarira nkabona ndi kumubabaza nkamwihorera
birumvikana ntabwo ari kubabaza umubyeyi yari afite impamvu atabikubwira yari akiyakira agitegereje igihe igikwiye kugira ngo azagusobanurire umaze gukura ufite imyaka 21 mama wawe akubwiye yuko papa witwa Mbaraga agiye mu buzima bwe yagusobanuriye ukuntu yagusamye akagutwita akakwibaruka akakurera ugakura kandi Mbaraga adahari iyo wamubazaga impamvu atasubiyeyo ngo ajye kumureba iyo yarayikubwiye
nawe yambwiye yuko atarazi nabo batari kongera kubonana kandi icyo gihe ngo nta telefone zabagaho
ubwo ni 1998 niho wavutse none se umaze kumenya yuko papa wawe ari mbere yuko za mu kiganiro agasaro kaburaga ahandi washakishije uvuga uti nyaboneka ni mu ntabare nimba mwamenyaga kuri ka papa wanje haraho wagiye ushaka makuru ye
nayo nagiye nshaka gusa iyo niba mbiye mba mbona mu nzozi ndi kumubona mu maso yanjye
ukabona sate
mbona ari umubyeyi nyine nawe wataye umutwe ari kumeza
uko umushaka wumva nawe gushaka
nicyo cyatumye nayenda mu kiganiro agasaro kaburaga mu
ndahamya yuko Mbaraga ahari nawe ubu baravuga ati nabyaye umwana w'umukobwa nta nugazi nimba ari umukobwa cyangwa ari umuhungu ariko aravuga ati narabyaye ariko sinareze wa mugani wawe wasanga nawe ubu ngubu agushaka niba yumva ikiganiro agasaro kaburaga buriya azahita atubwira ni n'amahire kubera ko kuva kuri kino cy'umweru ijwi ry'Amerika irumvikanira mu karere kose k'uburengerazuba bw'u Rwanda abari i Rusizi Nyamasheke aho Mbaraga azari ashobora kuba ari mura twumva neza gatanu kuri gatanu kuri FM 93 n'ibice bitatu Mbaraga azari rero niba wumva kino kiganiro agasaro kaburaga umunyiko umukobwa wawe Diane itangishatse agushaka tuye mu karere ka Ruhango aho nyina mwamubyaranye atuye mwamubyaranye ukora inyamirambo ukora akazi ko mu rugo na wakora akazi ko mu rugo ngaho rero niba wumva itangazo kino kiganiro uza tubwire reka nongere mbwire umukobwa wawe Diane itangishaka bwira papa wawe niba kumva icyo wumva ushaka kumubwira
cyangwa mashaka kumubwira nuko nshaka kumubwira ko mukumbuye ikindi kandi mashaka no kumwereka umukwe wiwe.
Ni byiza cyane ubwo nibiba imahire wasanga unamwereke n'umwuzukuru ubwo rero byaba ari ibintu byiza ndakwifuriza amahoro y'Imana bakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga
hamwe murakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona
Mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Wicike intege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Ndatimana Filipo atuye muri Mozambique mu mujyi wa Maputo arashakisha umuvandimwe we bamaze imyaka 13 batandukanye yitwa Turahimana de France ku makuru ya nyuma amuheruka ari mu karere ka Nyagatare
Mfite umuvandimwe twaburanye asize imyaka 17
uwo muvandimwe mwaburanye ninde mwaburaniye he
yitwa Turahimana Ridafonse
mwaburaniye he
we yako yakoreraga i Kigali maze gukorera i Kigali arambwira aza kumbwira yuko aza kunyandikira urwandiko telefone zahita zasakara cyane ambwira ko arimo gukora ibintu bintu bya forode ajya Burundi akazana imari akagaruka bukinda abanyamakuru yuko asigaye akorera na Uganda tubura na mubwo buryo
yakoraga akazi ka forode muri Uganda yakubwiraga ko kamungukira ku mutekano wifashe neza iyo mwabonaga kwandikira yakubwiraga ko ibintu bimeze gute
yego iyo nagiraga ubuntu bwo kumwandikira ajyaga mbwira ko rimwe na rimwe byagenze neza ari igihe bara nk'amezi ataratakora neza ayandi amezi atakabatamira neza nuko
mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
tuvuka majyepfo murenge wa Cyeza kagari ka Shori mudugudu wa Kibumbu
ubwo ni mu kahe karere nyirizina
kareka Muhanga
ubwo utandukana na Ile de France hari mu mwaka ubwa nyuma wamubonye
ubwa nyuma hari 2011 nibwo duherukana icyo gihe twahuriye ahitwa mu Mutara kaba ahantu mu Mutara rya Bega niho hantu yarambwira yari ari na Musanze amukunga ati ntago meze neza niho ndimo gushakisha no minsi ariko bigenze neza nazambuka ngo rero nkajya gukomeza gukora akazi ngo rero nyuma yaho nibwo nanjye nahise nzangaha kandi makuru nongeye kubona yo muvandimwe
muri make nta kuva rya bega ntabwo uzi niba yarambutse ngo agiriye muri Uganda ntabwo uzi niba yagiye muri Tanzania ntabwo uzi niba yagiye Burundi kuva rya bega ntandi makuru yongeye kumenya
n'ayandi makuru
none se nta bandi bantu bakoranaga wari uzi yakubwiye ku buryo wari kubanyura kuko ababaza uti mbese nta makuru ya mukuru wanjye mwamenya
reka da ntayo rwose ntayo
muhurira rya bega wowe wigeze umubwira yuko ufite gahunda yo kuza aho ngaho muri Mozambique
nta makuru yo kuza muri Mozambique nari mfite ntabwo narabitekereza
wari utarabitekereza ku buryo ubu ngubu nawe ataza aho uherereye
si
none rero ndatimana kuva icyo gihe utandukanye na mukuru wawe mutandukaniye rya bega nta handi wongeye kumushakishiriza
oya nta nigeze kumushakishiriza rwose ntaho gusa nyuma yaho hari umuvandimwe wigeze kujya kumugina ura na mushiki wanjye ngamukubise amaso arambwa ati ndabona usa n'umuhungu witwa Rucya Rufonsi atutuye hanaha bamusigaye ukora mu Mutara arambwa ati amwaka amazina ye arayamuha amuha imyirondoro y'uwo muntu aragenda buke ngo bavuganye rimwe kuri telefone aramaze se urimo urakora iki ubu ngubu arambwa ati rero ndimo gukora zino mfite gukora zino za Europe zino bapfunyikamo za kaki no kumada ubwo rero mushiki wanjye numero yahise ahita gutyo ubavuganye uwo munsi numero ahita yibura ntibonge kuvugana ukundi nawe
ubwo hari muhe mwaka
hari mu mwaka wa 2013 ya 13 kubwo nibwo yamaze kugera aha ngaha njyewe
niba rero Turahimana muri 2013 yari ariho afite business ikora neza mu Rwanda akora izo zanzarope abantu bapfunyikamo u Rwanda rwari rumaze gufata icyemezo kijya kuka cyo guca amasashe kugira ngo hubahirizwe ibidukikije ku buryo bugaragara mukuru wawe ashobora kuba afite ibikorwa bimuteza imbere aho ngaho mu karere ka Nyagatare akaba ariho aherereye muri kano kanya mushiki wawe kuva yatiyo telefone ntiyongiye kushakisha n'umuntu wayimuhaye ntabwo ngiye kumubona
ntabwo ngiye kubona gusa ibyo uko yagira imibereho ntayo kuko mamutubyara aracyariho kandi umuntu wavutse inani gatanu iwacu arahazi igihe ari umuntu mukuru nta kuntu yaba ataragarutse gusura ababyeyi imyaka 10 utakumbura umubyeyi si ubwo
ariko birashoboka hari hari abo twita ba mitima idakumbura
dukurikije ukuntu yatwitagaho muri icyo gihe yakoraga ntabwo yamaraga n'icyumweru adafashe igikapu ngo yohereze ndetse byanakunda yabona akora abaririza umuntu uje iwacu mbese yitega ku muryango wacu kuko nta papa twagira nta papa tugira 94 niwe wari papa wacu rero ntabwo umutima twari tumuzo ku buryo yagira gutyo
none se niba muri 2003 niba muri 2013 yari ariho ari aho ngaho i Nyagatare niyo makuru ya nyuma uheruka kandi iyo mirimo yakoraga yikoreraga mu gihugu utavuga uti yanasohotse agiye guforoda buriya abaforoderi banyurizo za zo nzira za panya nta ni nko kugenda mu ijoro burya nta umenya icyo bahuriramo ariko se wowe iyo utekereje wumva Turahimana Ildefonse atekanye kuza kumushaka no kumutabaza cyangwa se uravuga uti byibuze ashobora kuba ari ahantu yarabuze uko atugeraho asubiza amaso inyuma ngo amenye ko na nyina hari yaba i Bugande yaba i Burundi yaba muri Tanzania kwinjira mu Rwanda ntabwo ari ikibazo ari umuntu ushobora kugaruka yagaruka niba umbwira yuko yari umuntu wari usanzwe agira ubuntu agira urugwiro atashobora gutakubwa kuza gusura be aho bari hose n'igihe cyose niki wumva gishobora kuba gituma mukuru wawe atavugisha umuryango we
icyo kintu cyo nange nta sinabwo kunyagasubiza pe abona no kunyasubiza cyo mbona nuko nta nuko nagakuruke nzi ko nta kintu yikeka mu gihugu cyacu nta kibazo arafite no muri gato no tuvukana no ku murenge na hino rya gacaca n'ibintu ntacyo na kimwe yaba yikekaho reka data rero ntabwo nzi rwose ukuntu abasubiza ku kibazo
yari umwana nta kintu yaba mateka u Rwanda yamukurikiranaho kubera ko yari afite imyaka icyenda
ntacyo rwose nababwira ntabwo nabakoresha ibintu nk'ibi nzi yuko ari afite umuziro reka mvuge gutyo kuko aho ufite umuziro naba nzi icyo azira impamvu nawe ariko ntayo rwose ntigeze ahamagara yigeze gacaca imushaka amakuru ye nta n'ubwo butangabuhamya bwibwigeze bavuze wenda gatanga ubuhamya reka da ntabwo yigeze agira rwose yari akiri umwana
imyaka icyenda ntabwo umwana w'imyaka icyenda agira icyo akurikiranwaho mu mateka y'u Rwanda abana nk'abo ngabo ahubwo arabakingira urumva rero yuko baba ari ibisekeramwanzi nk'abo ngabo ntacyo bakurikiranwaho kidasobanutse urakoze kandi kubimbwira kubera ko biratuma na Turahimana Ildefonse niba akiriho niba twumva agira imbaraga zikomeye zo kumva ko umuryango we ukiriho wose nawe uri aho ngaho muri Mozambique none niba kumva muri kano kanya n'iki wumva ushaka kumubwira
ikintu nge numva nshaka kumubwira rwose nifuza ko yaduha amakuru niba ari ubushobozi yabuze niba ari ikibazo cy'umutekano hake ahari wenda adatekanye niba nkamenya amakuru ye numva ko uko abayeho byonyine bikanezeza none nanjye nkareba icyo nakora niba ari intege namwongerera nari ukujya kumusura niba ari mbese nanjye nk'umuvandimwe cyangwa se n'umuryango tukareba icyo twakora ariko tukabona amaraso yacu
urakoze cyane Filipo Ndatimana kuza mu kiganiro agasaro kabura gushakisha umuvandimwe wawe Ildefonse Turahimana umaze imyaka irenga 15 mutandukanye ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'Imana
murakoze namwe Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona rero Shaka gasaro kawe muzakabona
mu mwaka w'igihumbi 1996 igihe inkambi zasenywaga mu cyahoze cyitwa Zaire umubyeyi yabuze umwana w'imfura ye Uwimana Claudine wari ufite imyaka 13 baburanye bageze iwarikane bavuye i Bukavu bahunga nyuma y'imyaka 28 mama we utarakwemye kumuhozaho umutima ari hano mu kiganiro agasoro kaburaga mushaka Katereje mutuye mungu atuye mu kandi Kanyarugenge umurenge wa Rwezamenyo akagari ka Rwezamenyo umudugudu w'Indatwa
je muri iki kiganiro ko nshaka kurangisha umwana nabuze aho nyagenda uhuza abantu ndavuga ngo reka nangiye chance nyigerageze wenda wampoza n'ukobwa wanjye nabuze
uwo mukobwa wawe yitwa nde mwaburaniye he
Ikwimana Claudine ko buraniye mu ishyamba bese tu umwaka bageze ahantu mu ishyamba baturasaho umwe agacupa ukwe n'undi ukwe mbese twakunda abantu banyera abandi turahura we ntitwabasha kumubona
kugira ngo umuntu abyumve neza mwari mugeze muri he shyamba ry'inzitane rya hehe
hari ishyamba baturasiyemo twenda kwambuka iteme rya Rwarikare muri Congo muri Sidice
mwahungaga mugana he
ashe kwari upfa kugenda dukurikira abandi ntabwo umuntu yabaga aziyanjye wanaga abantu bagenda nawe ukagenda nyine ugakurikira
uyu Claudine mutandukana ni ryari wumva uheruka kwibuka ukambwira uti iki gihe twari kumwe mufasha akaboko igihe gikurikiyeho ndamubura ni ryari wibuka muri kumwe
ne muri 1996 bese cyagiye basenyaga inkambi kandi sabaga mu nkambi ariko ubwo urumva ko twajyanye n'abandi bose bahungaga noneho rero tugeze mu nzira baturasaho wari umurongo munini twari benshi inkambi zose inkambi zo muri Norukivu no muri Sidi Kivu zari zawe twari abantu benshi cyane baturasheho rero buri muntu wese akirikira mu ishyamba nuko akurikira mu ishyamba rero abandi twageze inyuma turabonana ariko we turamushakisha turamubura
muri 1994 Claudine yarasinyaka ingahe
muri 1996 gatura narafite nk'imyaka 13 narafite imyaka 13 rwose yari mukuru numva mbese nk'ubu ngubu yaba ari nk'umugore yari mukuru icyo gihe no mu gihagararo wabonaga ko ari mukuru rwose n'uwamufashe niba hari n'uwamurekeye byari byose yaba ari umugore yari afite imyaka 13 ariko abiri wa mwana ufite igikuriro banari ari inkuru
hanyuma kuva muri 1996 kugeza ubu nta gakuru ke wongeye kumenya
nta gakuru twarabarishije muri Croix Rouge twaranditse n'iri ya miryango ijya muri za Congo tukaziha intandiko nta muntu n'umwe ndumva mbwira ko byibura zigeze amubona nta urambwira gakuru ke rwose
ntabwo ugize utekereza ko ashobora kuba nawe yaragaruwe mu Rwanda akagaruka mu Rwanda yagaruka mu Rwanda aho mwari mutuye yari kuhamenya yari kuhigeza
yari mukuru aho twari dutuye ari kuhagera cyangwa se akagera no kuri bagara arabye yari numva yarajijutse ku buryo yari kumenya aho ajya mu Rwanda ntekereza yuko atagarutse mu Rwanda kuko yari kuhamenya
mbese muhunga mwakomokaga mu kahe gace ku Rwanda
twari tuvuye Kigali nyine twavuye Kigali niho twari dutuye n'ubundi
niho mwari mutuye hari abantu mwari muturanye mwari kumwe muri icyo kivunge ku buryo wavuga uti wasanga baramurabutswe bakamumenya
afite musaza wanjye nawe twavuze nawe nta gakuru ke niba barahuye batarahuye ntabwo nabimenya rwose
kuba mbwiye ko umutabaga mu nkambi mwabaga mu mujyi ntabwo ashobora kuba yarabuze aho ajya akagaruka muri uwo mujyi akabana n'abana biganaga
twebwe hano twari dutuye twari Bukavu ahantu bita Sepeza ntabwo twabaga mu nkambi dutuye munsi ya Sepeza neza n'ikigo kinini cy'abaporosi ni naho yigaga iyo aza kugira yari kugaruka urumva yari ageze mu wa mbere wa sogonderi yaza ko yaragarutse yari kuza aho mu kigo kandi naho ngaho twari dutuye twari tuziranye n'abantu bose abakongomani bose twari duturanye aho ngaho bose baradukundaga turi familiye nta kuntu tutari kubimenya bari guhita baza kubamuzana cyangwa bakaza kutubwira
ndazibandwa nzerekeza ariko numva uyu mwana kugira ngo tumenye irengero rye bitoroshye Claudine Uwimana yari ku myaka 1996 ubwo ni ukuvuga ko uyu munsi amaze gukura
ari muri mirongo itatu n'umunani ubwo
yego
njyewe ukuntu numva mbitekereza numva ashobora kuba umubyeyi yagiye muri za famiye z'aho ngaho wenda z'abakongomani kubera ko twebwe twari twaramenyereye kubana nabo ibyo aribyo byose numva atarakomeje inzira yo guhunga niba yarabashije kuva mu ishyamba yaba ari muri za famiye z'abakongomani cyangwa se wenda hari umusore wamubonye simbize akamurekite niyo mpamvu mba mvuga ngo wenda umuntu arangishije abantu bari batuye impanzi bari batuzi twese kubera ko twari turi ku muhanda neza abantu uvuze mbese abantu bari batuye impanzi yuko bagushakishiriza akanono k'umwana wa muzehe batwitaga ko bavugaga ko ari kwa muzehe muzehe yari utuye munsi ya Sepeza noneho tukumva niba abo bantu b'impunzi bari aho mu mashyamba baba baramubonye
none se uravuga uti ashobora kuba yarasubiye mu kubana n'abakongomani indimi zavugwaga muri kariya gati cyo gihe birumvikana hari igifaransa hakaba igiswahili hakaba namashi amashi ndavugwaga cyane hari ya warutuye
amashi ne yataraza ariko yarazi igiswahili cye nk'umuntu wavukiye bamubwira ingara nk'abantu bahavukiye n'igifaransa byinshi yarakize we ntabwo ashobora kwitarida ngo uvuge ngo yabuyobewe icyo avuga ntibishobora yarazi kwidebuya nk'uko abaye ariho hari nk'umuntu wamubonye wenda ni ukugira ngo twumve byibura niba hari umuntu waba yaramubonye gutyo ntakurekeraho kandi ijwi ryawe rishobora kugera ahantu hirya no hino
ugize n'Imana ijwi ry'Amerika ririmo rirasakaza amajwi muri ako gace k'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Congo ubu kuri iki cyumweru ubu tuvugana abari izo za Bukavu baratwumva neza rwose kuri FM ku murongo 93 n'ibice bitatu kuri FM ubu rero wasanga na Claudine Uwimana atwumva umukobwa wa muzehe warutuye kuri Sepeza akavuga ati iwacu baranshaka nawe ashobora kuba atazi ko muriho bikaba ariyo mpamvu atigeze anagerageza no kubashaka bikunda kubaho abana bageze
Sepeza yampanze
yego niba umukobwa wa Claudine akumva muri kano kanya birumvikana ufite byinshi ushaka kumubwira ubushyire muri wa muntu tumwe mbaha nk'ababyeyi umwandikira ibaruwa y'umubyeyi umubwire icyakuzanye mu kiganiro agasaro kaburaga kumushaka
Claudine ni imfura yanjye kandi turamukunda nawe ahari arabizi guhera twaburana nta na rimwe tutigeze tumutekerezaho nta na rimwe tutigeze dukora uko dushoboye kose ngo tumubone niba ukiriho mwana wanjye watumenyesha byibura tugashyita agatima hasi niba hari n'undi muntu wamubonye ni ukuri yatugirira neza akatugira amutubwiraho umuntu akamenya iherezo rye nibyo numva namubwira ibyo umuntu yamubwira biba ari byinshi biri ku mutima ariko arabizi nawe yuko tumukunda kandi tubabaye
komera ndagukomeza Tereze mutuye mu nguka ndagushimira kandi ndagushimira ko waje mu kintu kiganiro agasaro kaburaga mu gihe ugitegereje kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane nawe Imana igikuba hasi Imana igufashe
agasaro kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteze amatwi cyane cyane abatwumvise bwa mbere batuye mu burengerazuba bw'u Rwanda amajwi ayunguruye kuri FM 93 n'ibice bitatu abashaka kuza mu kiganiro dore nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 3 4 6 ngere ni subiremo 001 2 0 7 4 6 1 0 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste ishimiye Imana.